zali teka teka zange mubintu amazima gabemu size zali teka teka zange mubintu amazima gabemu sibanga kona muntu wampisezo sali Chukira nenda gano safete mwari vya rugambo Kwe wasomba angabantu abempisezo Kwe mwachange vya ma Nofu kira dara kari Kwe vulichen kubuza angonimba Kwe neva novo mwari bankule Changa Atene muvange yone munene ngananga mwe kanga bulikadde kuyomba Nabachali kano batavukiranga wainga bukambwe Ogo gwabana bwe gwasturanga ngugamba ntisi abazara Bakusobya bakwetonderanga mkwano kwange ngatoka Songa munange byo bintu byansi Ezo bizikolwa balamu ona Teri yatukirira ona ona kufena Na enju ezimu eri ekisukirira N'abatuukirivu betusoma byafaayo Zesize zali nteka teka zange mubintu amazima gaveyo Techivanga kochigendererwa change gwe wachusa chuse bintu Gwate munango muntu atalite sanga chikafuwe kukanya Okuva mulangi nenja nsoberwa Ate chikutwalira katikitiki Nyini mune babuzanga yani Nga bachada bantu Obute kumako babe babiti Wabati ate chikugana kutwaka Ebogo ne banjogera yoko Kwe wagato buduze Nakutia lwe wanta sakuwa msoro Nonsawa magoba monsimbize wakoze sauli mukazi chuma Tewagera gera nyachipimo cha miaka jafenga mbaswara wavamu Olulimi mubantu lwe wakoze sanga ng'omuwendule ku bikali Oba kubanga byoga mu lufuutifuuti nga taputa yalugwamu Eyakuvumula entengereze yali muntu aba kwerabira mu bikunta Okumukola n'otozitowererwanga mu bipimo bya bigambo Tuwulire ekitonde ky'oliwo otya mu nsi tukusindanye ku Katonda Weerabidde nti omuntu ne bw'ofa mu nsi erinnya lisigala ku myeso Ngane wali ensobi teri aliba kutaputira kubeno tochadda kwewozaako Neke kakatane kuwe nganda kuwe mizeje pura kofe shigumba terane kirumiriza norucha mwe wava kubana bafe byo byachi bwe bayito ubikuzi kurubaya buve bwe wayagara chiveo bwoba wabikoze sanga butona butamanya kusonyiwe katonda nango kusinzira kuneisa jenkuraze nasonyiwa na esikenda kwerabira banange byomunju bya munju mayumba gasuza uli muzade wotu derie bere rio cheyo yonsa na imunda mutuva nono baka tepe bamuli nanga mwana looza kubanga letu mazetene nebizibu mwetu isenjolo aboga zibye bafuku mutenku Nakwe mbuli mso kuli na mwenkiso Nempo ya oya ronyi zedia Nekuye samanya jovi chomvume Anineta anineto zira ninevuga Ngasagara kungambira kohani Nga winji anindeta nkoze Okwandi wado kwe bazo kina kukorumia Kasava kante ngenya kumutima nafuga mukarata Ebintu ebyo bikoya nange nafamu zijamba limbwa limbwa Omulungi buto mwesonyi wa chatabu ofoza misango Omulungi buto mwesonyi wa chatabu
Sango,
oh, for Sango,
oh, Sango.